Well, this is the Ebenezer Sounds and Crew, alongside Shumpeng, the teacher. All the runtings in town, pull it on. Shumpeng, all the run these things. Yeah.
Na 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 na. Yeah, sisi sote tumekana. We wanna pull out corruption. Tumekana. Yeah, sisi sote tumekana. We don't know. Na 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 na. Tumekana. Yeah, sisi sote tumekana. We wanna pull out corruption. Tumekana. Yeah, sisi sote tumekana. We don't want corruption. Manze ina hika makanda masongo mazenda dhale domsoda. Wa Kenya halese wana kufa na kuwanda. Wana hawadhi huko nyanda wana safa. Isi fali safa ama na safa. Bimi watakula ili hale tunasafa. Tule wapati cheo huko bunge malageo koz. Kaze wanafanya na uhuka mikane. Ilale tole madana maboyz kwa mitane. Kuhakikisha kuwa ya manyawa yukanane. Na saime tutupa mesa hao ya kukwane. This all the one name tuna wapa kwenye hili. Mwanzo tena mwisho joko wao kukuyuzi. Tumejenga luka kile ninge kukuyuzi. Kukuchuzi bila damu bale setu mnyama. Kujali tumba yake kusahau watu wake. Kuhama geto yako babi ni kufanya kwake. Achunge because tuko macho nyuma yake. Najua kila kitu kila mwanzo na mwisho wake. Na 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 na. Sisi sote tumekana, we don't know, tumekana. Yeah, sisi sote tumekana, we don't know. Na 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 na. Tumekana. Yeah, sisi sote tumekana, we don't know, tumekana. Yeah, sisi sote tumekana, we don't know.
What a thing in the ghetto, thing we wanna do, spray everything cause no one can do the thing. Government is full of the promise, and we took a tie up the wall in the manna to not cry to my talk and I'm a promise. Government is full of them promise, and we took a tie up of all in the manna to not cry to my talk and I'm a promise.
Na 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 na.
Yeah, sisi sote tumekana, we don't want, tumekana. Yeah, sisi sote tumekana, we don't want.
Na 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 na.
Yeah, sisi sote tumekana, we don't want, tumekana. Yeah, sisi sote tumekana, we don't want, tumekana. Yeah, sisi sote tumekana, we don't want, tumekana. Yeah, sisi sote tumekana, we don't want.